na ọkwa Benugwu ka a na-ekwuzi maka ya
ọkwa onye mmadụ 20
ya bụ lili mọnụ
onye ahụ onye ego
na-arụ ụzọ gbapụo mmiri na onye agalere ekwu Benugwu kwu na ụmụrị
Benugwu onye ego
nnukwu odogwu nna wibe ka anyị wole na-egwu ahụ
ọfụma.
Onye mere ọgọ na ya nwe kenene n'ụwa nke a obele nwanne m ọgọ ya ka anyị chọrọ ikpebe ịdịzi onye anyị na-ekwu maka ya ambasado prọfet Benjamin Mera Emoka ebube nnukwu na ụmụrụ obele nwa Jizọs lagọzi obele nwa ga-aba n'iru nụ na nke ịlụ ụlụ ka anyị na-ekwu nụ ọgụ imene n'ụwa dịlịnụ ya ka anyị jekwu maka ịnụ moto 20 gogelu ube nke ndị mmadụ nụ tinye strit lait nụ ọ gbapụrụ mmiri ọlụlezi dịrị ọra niile n'ụwa ife omeli ka anyị fụrụ anya wekwue ya bụ ebube nnukwu nụ lilimọ onyema onye ọma ga-aba n'iru nụ ezi nwa mụgabi ya chijoke nnapọ ihe oyi obele nwa dịzokwa bili nkwa onye fukwu n'ụwa nke a onye m onye mekali ya ijoke m onye atana ekwukali ya ifeobele nwa meli n'ụwa m ya ka njikwube n'ụwa m maka edizi ebe obele nwa si bi ụwa nụ na bụ omimi village n'enugwu ebe a ka obele nwa si bi ụwa onye m ụlọ dokwa anyị na-ekwu maka ya nụ maka na nwugo na-eyi ugo n'ọcha sinio prọfet Simon Emoka of Holy Channel of Christ the King Mission n'adagbe na bụ omimi village n'Enugwu late senior prophet Simon Emoka avenue onye ọma gaba n'iru maka na ụmụ ị na-elote ihe n'elu ụwa nke anọ na mkpụrụ ịkwụrụ n'elu ụwa nọ ọ dị gị n'ezie na afọ mụlụ dogbu ka anyị na-ekwunu etu onye dị gị bịa na dị n'uhu sinio prophetess salomi epoka ezi nne mụlụ ezi nwa ma na ezi dị n'ụwa anọ nwa n'ọfọ mụlụ dogbu anyị na-ekwunu lili ma ọbịa banụ jijo ga-ekwunye lili nụ ego ya ịgalịla agalị nụ ege balịba ego ụmụ ogbenye nụ ijiri eme ngala nụ iji ezo ndị a na-emegbu emegbu wee na-enyela ụmụ ogbenye aka nụ na-azụ ndị mmadụ nri nụ na-etinyela obodo ọkụ na-akpọpụla obodo mmiri nụ na-eke moto nụ na-enwewanụ na-alụlụ ndị mmadụ nọ obele nwa na gị belatala ido jijo ga-enweje abalị onye ụmụ ribilinụ ezi nwa m oke abịa banụ lili ma ọbi ya umere obele nwa n'isoro dịrị obele nwa abịa gbaliru n'elu nwa mama onye ọma bi na mado mana uche gị na-eluzi ụlọ dagiri galizie onye asị gị dego gị mana ị na ndị ome na amaga na obele nwa gị I'm gonna make you mine.
Thank you.
Professor Chukwuma Charles Soludo, Executive Governor, Anambra State. Solution, Anambra. Odoku Gabaniru, Nalili Mose Mukeneye. Nesienu Honorable Ferdinand Rosie Mwangwo. Akalaka 1 Nanteja Abogu. Ifechu Kudelu 1 Onye Ndozi Ngizi Edu Mugunu Mungu Osi Nashi Nane Osha. The incoming Senator of Anambra, Senatorial Zone, Onyoma Nani Kenele. If you can na Victor Nako Bili, you kuoma one na Nebi, you kuoma na Togo, Onyosha. President, great, Ezeoku Bonko, na Lombe Togo. President, Iwezue, France. Association na Lombe Togo. President, Oranewi na Lombe Togo. Onyosha Biko Bilinu. Kukuoma, onyoma ni jimano. Wage malima bili onyaja. Onyane donne uyo. Kaidon Group of Company Limited, founder and president of Skit Football Academy na Lombe Togo. Gino Dozi Aboye. Lamaris Anako Katlogo Mabala Etonye de Giviana de Udozia Kumano Nesianu Mrs. Ukono Chizaram Chizi Mayor CEO Chizi Mayor Supermarket Chizi Mayor Restaurant Chizi Mayor Grill You can wait on your Nakuku one in an Afelembo one. On our Facebook, Instagram, you can wait on the other. She's the mayor. Ada Joe, see if you know fashion. If I from Polino, so I can do this, so Billy. Boy, Lily Moore. Esi boy, ye bubenu gukunu. When your man don't make it new. Oza kusi niwe one, Luke. When your man got bad news. Lily Moore, Simuke Nono. The Zeno Honorable. Boku de li is the one kwa. The wapu dike one, Makule Bananka. Member, Federal House of Representatives. Onyoma na nyikenele, ewe pudike, obato zuora, osia yemo. Aichi Samson ume bilinu. Aichi Samson ume jidike ifedeba. Ugepe naja. Let's see, look, one, let's see if it's a. Umejidi kezi wife di babilinu. Esu lubu lodobu, onyo chuge penajia. Esu ya imobiya, esu nifite kinsekie. Esu mwejidi konyo mande disomi, nonyo mani dimu. Oye muge penajia. Ezianu Chief Sir Joseph Okonkwo Ofiadu 1 Enugu 1 so enugwu no mo engineer afam ezi nwanwana DSP ozompo chimeleze onye ogalele mma ino dozi abuye iyom lady jizoba nwana ochiloze nubuku onye ọma denise obilinu ochiloze nenubuku n'umuri oyim onye ọma bigo obilinu honorable sir nnamdi ifebi ọnwa wan obosi ọnwa na-etiri ọra ọnwa obosi ụkwalabia ọnwa na onume gini ọzọmpụ chipsa barisa alọ ngwunna omega agwụwa enugwu anyị jee nụ ga-ebia na ibe gị agba n'ụzọ ga na-ekwu anyị ga-adị nkwa amala ka anyị jee nụ Nigeria Institute Revelation, Anambra State chapter. Mado kebu benu buku jikalisianu, njo iya kalela kalinu. Desianu, member, governing council. Of Chukwu Emeka Odumegwu Chukwu University, Mwariam campus. Anambra State, and director, Institute for Gender Studies, COOU, Mwariam campus, Anambra State. Nayabu Professor, Angela Iruga Mwamuwa, Mwanyoma Gabaniru. Iba nyiba no serika no, na nyije no kenyi no. Aichi, sa, onyeka chubu ma chubu. Otipu aninya, tona ni wani, namere. Namere Kingdom, Nenuku State. Onyoma bina South Africa, Rangola. Otibu anyinyo na South Africa mu. Otibu anyinyo dogu. Ojimote mongo bia. Aluseto ni sobili. Oye mu. Onyamiri ni sobili. Nenuku kisi bia no ye mu. Eke nedili yo. Gime li chijo geriko. Otibu anyinyo anyegi. Kaije no kaibia. Oga sanya no liya. Onyata ni no negu nenu wa mu. Amala, unano. Bebegi semenu na chijo kene kumakali.